Check it out. Oh, na, 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 na.
Salamu zangu za kwanza azende kumola na mamba, za pili cha mwanza umwambie asante sana, za tatu kutadangu asmana lima kimwana, ombia sijali sijachoka na pambana, kitu nina mengi yenye rana matatizo, ukupa mpenzi umana uwaga shinikizo.
Chicken, I'm not a little bit.